ekwekwa na ha bụrụ m eze.
Chineke m ekwela le,
ekwekwa na ha bụrụ m eze.
Onye na-eme mme ekwela ka ndị rọ nchi anụ m,
ekwekwa na ha bụrụ m eze.
Chineke m bịanụ ohe,
ekwekwa na ha bụrụ m eze.
Ekwe n'aka ndị rọ nchi anụ m,
ekwekwa na ha bụrụ m eze.
Isi ike ndụ ekwe n'aka ndị rọ mbụrụ m eze,
ekwekwa na ha bụrụ m eze.
Chineke m bịa ọsọ ọsọdụ,
ekwekwa na ha bụrụ m eze.
Ọkọ mọ n'ụwa ịjụọla Chineke m ajụjụ, ama m na ọ gaghị ekwe ka ihere m, ọ gaghị ekwe ka ụwa mama m ebe mgbabara n'ime ya. Ekwe dị ya tume, o ji Chukwu ji ihe. Ekwe n'aka ndị rọ nchi wa, onye nwe mmadụ n'aka gị ka m nọ. Dịka Jefta bụ eze nye ndị rọ ya, otu aka m ga-abụ eze wee nye ndị na-agbagbu m. Menu meze, ekwe n'aka ndị rọ nchi wa. Dịka Daniel bụrụ eze nye ndị rọ ya, dịka Shadrach, Meshach na Abednego, ekwe n'aka ndị rọ nchi wa, ekwekwa na ha bụrụ m eze. Chineke m bịa ọsọ ọsọ, ekwekwa na ha bụrụ m eze. Onye na-eme mme ekwe n'aka ndị rọ nchi wa nụ m,
ekwekwa na ha bụrụ m eze.
Chineke m ekwe n'ado,
ekwekwa na ha bụrụ m eze.
Chika dịbịa ekwe n'aka ndị rọ nchi wa nụ m,
ekwekwa na ha bụrụ m eze.
Ekwe na ha bụrụ m eze. Jizọs,
ekwekwa na ha bụrụ m eze.
Chineke m doo,
ekwekwa na ha bụrụ m eze.
God have mercy. I am happy that God is a freedom fighter. He is a God who loves freedom and hates slavery. I remember the condition of the Israelites in the land of Egypt under the leadership of Pharaoh. It was a terrible situation. Oh Lord, there are so many pharaohs today in our society sitting on the realm of affairs of this life. They are the enemies of progress. They will always want to subdue and conquer. They can never give you anything free without attaching a condition to it. Your no to their demand is a no to your opportunity. Oh Lord, don't let the enemy rule over me. Chukwu ka dịbịa ekwekwa n'aka ndị rọ nchi wa nụ m,
ekwekwa na ha bụrụ m eze.
Chineke kwe n'aka ndị rọ nchi wa nụ m,
ekwekwa na ha bụrụ m eze.
Isi ike ndụ ekwekwa n'aka ndị rọ nchi wa nụ m,
ekwekwa na ha bụrụ m eze.
Chineke do bịa ọsọ ọsọ le,
ekwekwa na ha bụrụ m eze.
Aga m na-achị achị, aga m achịkwa ndị rọ m, aga m achịkwa ndị na-agbagbu m. Ekwe n'aka ndị rọ m chịba m, ekwekwa na ha bụrụ m eze. Chineke do bịa ọsọ ọsọ, ekwekwa n'aka ndị rọ m chịba m. Onye o mere mma soro m chịba, onye Chukwu buliri elu soro m chịba. Ụwa na-atụ gị ọnụ, chere oge Chukwu. Ị ga-achị ndị rọ gị, ị ga-achịkwa ndị na-agbagbu gị. Ekwekwa n'aka ndị rọ m chịba, ekwe na ha bụrụ m eze. Chineke m bịa ọsọ ọsọ, ekwekwa n'aka ndị rọ m chịba. Onye na ya bụ eze, ọ ga-abụrịrị eze. Ọ gaghị abụ onye a na-achị achị, maọbụ onye a na-eleli. Ekwekwa n'aka ndị rọ m chịba, ekwekwa na ha bụrụ m eze. Chineke m bịa nụ, ekwekwa n'aka ndị rọ m chịba m. Chukwu ka dịbịa, ekwekwa n'aka ndị rọ m chịba nụ m,
ekwekwa na ha bụrụ m eze.
Chineke kwela aka ndị rọ m chịba nụ m,
ekwekwa na ha bụrụ m eze.
Isi ike ndụ ekwe n'aka ndị rọ m chịba n'isi m,
ekwekwa na ha bụrụ m eze.
do Baroso bia e
Ekwana haburu meze.
So many people are drop out today because an enemy is there, either as a course rape or a lecturer. These enemies, we always want you to commit either in cash or in kind. If not, they will frustrate your ambition. My dear, to die is better than to have an enemy as a leader. Anyway, he that keepeth Israel is neither sleep nor slumber. He watches over all things. Therefore, any office where I want to work, if a manager or a supervisor is an enemy, O Lord, remove him or her before I resume. In a higher institution where I wanted to pursue my academics, if a course rape or a lecturer is an enemy, my God, remove them before I resume. Don't even allow them partner with me. If possible, chase them from where good and innocent people are. Protect me from their snare and preserve me for testimony. Amen. Onye ni meme kwekwana kandiru nchiwa mo
Kwekwana haburu meze
Chineke kwela, kwela do
Kwekwana haburu meze
Onye na bioze kwela kandiru mburi sinelisi
Kwekwana haburu meze
Dadimo, bioso sodo
Kwekwana haburu meze
Chika dibe kwena, kwena le
Kwekwana haburu meze
Chineke kwena kwena le
Kwekwana haburu meze
my battle. Come and see the man of war. He's fighting my battle.
Come and see the man of war. He's fighting my battle.
Come and see great Jehovah. He's lifting me up.
Come and see the man of war. He's fighting my battle.
Come and see, come and see. Come and see my victory.
Come and see the man of war. He's fighting my battles.
Oh, the man of war, great in battle.
Come and see the man of war. He's fighting my battles.
When I was a kid, any child that beats me is in trouble because my elderly ones are always by my side, fighting for me. For that reason, I was not having any atom of fear in me. I move freely, untouchable. Today, I have grown and also find myself in a family of a great warrior, whose authority can no one question. I am talking of the man whom the great warriors of the earth, the wise and the noble of this world, has concluded and crowned the head of the principalities. His name is Jesus. Who is that person that have vowed to seize my husband spiritually? You that have decided to hijack my blessings, you have engaged yourself into a battle you cannot fight. Oh Lord, don't keep silent. Bring them before your judgment seat and make them pay for the crime they have committed. Remember, you said you will fight for me, and I shall hold my peace. He's fighting my battles, he is never, never on break. Great man of war, mighty in battle, Lion of Judah, he's fighting my battles. When God arise, my victory is sure. Everywhere I go, my victory is sure. The man of war, he's fighting my battles. Unchangeable God, he will never, never fail. Come and see the man of war, he's fighting my battles.
Come and see the man of war, he's fighting my battles.
Come and see the man of war, come and see great Jehovah.
Come and see the man of war, he's fighting my battles.
Come and see great Jehovah, he's lifting me up.
Come and see the man of war, he's fighting my battles.
Come and see, come and see, come and see great warrior.
Come and see the man of war,
Jehovah. the Lord. I am a victor, not a victim. He can never, never fail, never disappoint me. Great Jehovah, he's fighting my battles. Come and see, come and see. He's fighting my battles. Come and see the man of war. He's fighting my battles. He's fighting my battles. The earth is the Lord's. The fullness thereof are of the Lord's. When God say yes, no one can say no. Come and see, come and see. He's fighting my battles. Ojigiji he, onye nekwuru m'ọnụ, onye na-alụrụ m Chineke m. Onye ga-emegide m ebe Jehova nọnyere m. Onye ga-ekwugide m ebe Jehova na-ekwuru m. Come and see the man of war, he's fighting my battle.
Come and see the man of war, he's fighting my battles.
Everywhere that I go, he's fighting my battles.
Come and see the man of war, he's fighting my battles.
Everywhere that I be, Jesus is fighting my battles.
Come and see the man of war, he's fighting my battles.
Come and see the man of war, he has lifted me up.
Come and see the man of war, he's fighting my battles. It's above all and all. He holds the key to the kingdom. He has the power to subdue Satan's kingdom. He is the Lord of hosts. Oh, you have the power. You have the power to subdue
Satan's kingdom. O onye ga-ekwuo mezo ma Chukwu ekwubele. You have the power over them all. At your name, every knee shall bow. At your name, every tongue confess. You are the Lord of hosts. You have the power over them all. Oh.
You have the power to serve your kingdom,
Jesus.
You have the power to serve your Satan.
The name above all.
That's why I sing to you a glorious song, my Lord. You are the King forevermore.
Lord, you have the power.
You have the power to serve your kingdom,
kingdom.
You have the power,
Jesus,
to serve your Satan.
Song.
You are the King forevermore.
Idima, Iduku, O Chineke. Idima, Iduku, Magi Zuroke. Idima, Onyolebube. Magi Zuroke, Idi Meche Tobie Sike, Magi Zuroke,
Idi Mahiduku,
Jesus,
O Chineke, Idi Mahiduku, Magi Zuroke,
Idi
Mahiduku,
Idi Mahiduku,
O Chineke, Idi Mahiduku, Magi Zuroke.
Chiwendumo, Magi Zuroke, Abakwa di Kizu, Abuari Ayao, Magi Zuroke, Choma Mo Idima, Ijureli Gwejuwa, Iwunanya Gijurumanya, O Chineke,
Idima Hiduku,
yes,
O Chineke, Idima Hiduku, Magi Zuroke,
Idima. I have heard so many stories in life, how people fell into a problem and could not come out of it. I have also seen so many people who were caught by a dreaded sickness or disease and they couldn't survive it, while some had a minor crack in their brain, and from the day it happened, they are not remembering their loved ones. Talk more of returning back to their precious home. All these things are happening daily, but God is preserving my life. I begin to ask myself, who am I and what have I to deserve all this unmerited favor? Because I know if it is by righteousness, I am not qualified. If it is by power, I won't be counted. But here am I, enjoying the goodness of God. Oh Lord, you are worthy. Idima Iduku, Magi Zuroke. Idima Iduku, Magi Zuroke.
Idima Iduku,
Onyolebube,
O Chineke. Idima Iduku, Magi Zuroke.
Onye digagieze. Idima Idima,
O Chineke. Idima Iduku, Magi Zuroke.
My dear, you have heard my own story. I guess you may be saying within yourself, if it's because of the children that God gave to me, that is the reason for the appreciation. Now, listen. Somebody gave birth to 8 children. One day, he was off to his office, and suddenly, a news came to him that his house collapsed, and all his children died in a twinkle of an eye. Or you may say, it's because of the car God gave to me. My dear, one man borrowed a huge amount of money to purchase a car. While on his way home with the car to celebrate with the people, the car somersaulted and got destroyed. The man lying helplessly by the roadside until people came for rescue. child of God, there are so many reasons for you to appreciate God. Some of all these things we call pleasure can be a death trap against our life, most especially when it is not yet God's time for us to acquire them. Therefore, appreciate God even when you have nothing at the appointed time. Something will emerge. Therefore, say, God, you are worthy. Ahuwo molaka gi eligwe na jagi ma eluwa na soporu gi magi zuruke eligwe na kon soporu gi barigwe na go solaka gi ndi muzi na kwisala nye magi zuruke
ilima hiduku
ilima
chineke ilima hiduku magi zuruke
onye dika gi aze
Ijima,
ijima, jimo
Chineke,